Anachukua, anaweka wa
le général Dangote.
Anachukua, anaweka wa
le grand Mobau.
Anachukua, anaweka wa
bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka wa
taramu kupendwa na taramu nasikia tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawahusu? Shepu yake mbaya, hivi nawahusu? Mtangaji malaya, na wabusu nini wamegusa babaya? Na mwaka huu lazima wachuchuma. Wameingia chakike,
ewa
chakike, wameingia chakike, cha cha chakike,
twale
wameingia chakike kwa penzi letu. Chakike lazima wachuchuma, ingia chakike kwa penzi letu. Chakike
makokote babutale Don Mendez Bajuni H. Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado kwa jenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua, anaweka wa
kwenye gari.
Anachukua, anaweka
iwe jikoni au varandani.
Anachukua, anaweka wa
doze 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 doze.
Anachukua, anaweka
yani dale salama joto Tualeso jipepe. Oya kongo kyoto Tualeso jipepe.
Oye mose kunambi
jipepe.
Morikado momo
jipepe.
Oya mama Dangote
jipepe.
Edo nifungwe
jipepe.
Chu chu
jipepe.
Chu chu chu
jipepe.
Ani chu chu
jipepe.
Chu chu chu
jipepe.
Nase Nase
Joseph Mertier
Nase Banalo
Kaya kaya musha
Kule fukama fukama mwana fukama fukama mwana fukama fukama diamond fukama fukama kwadra fukama.
Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Anyata katra kuka kete aloba kete.
Bimba ye,
yes. Choisi ma tata,
chuma chuma.
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Baba Nazuma, Baba Nazuma,
Joseph Kusala,
Baba Nazuma,
Zodwa,
Andele
Mbarale,
Dar es Salaam Nazuma,
Akosha,
Daimon Nazuma, Inchasa Nazuma,
Kaya, Kaya Musha,
Nazuma,
Kamamfuama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali corona,
kusimbate
corona, kwanza kona ogopa corona,
kusana musika
corona, tena vaa maski corona,
2 metri
corona, mikono ya kokosha corona,
El Pigo St. James,
Titi Stone Nike,
Ibi Santos,
Ayolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos villes.